Una kaweri midega kirambegera Ono yenda mufunda nemu basoka Na yena nsuvi zantitali chusa Jivamu kwa tanga kabebi Nebien kola nemisa kubali Anjagalo kukira mane Katie mpavali mojane
hey. Baby we too pilot We too pilot Katika nyenye want Balumi ya want Baby we too pilot We too pilot Katika nyenye want Balumi ya want
Oli watala Na kubuganya tana zaliwa Baby oli chimule Chisikiri zenjo cheza kuno
When to know la mo face Walayo sana kapeke Nagulide kapeti Nakagata kebe
Kankuti jisanyo eti vachive Antunze wenda galambango muendule
Baby we too pilot We too pilot Katika nyenye want Malumia want Baby we too pilot We too pilot Katika nyenye
First time when I could have been no good never been ya. They were pana via cola. Even to be warm of Yatala, Yatala, Yatala. Can't put where is it? Tala, Tala, no Yatala.
Can't put it to Sanyo, it's you, baby, the winds are gala.